Shaolin Samurai, Ching Kung Music. Mamango na nyombe, na kijana mepote, tembo ganja mezo air, na mamama umedondoa. Tell my mama, I've been dating this mama, same age with my mama, maybe older than my mama, yo. Don't tell my mama, me utembeya na madaga, ndani ma blazer na madem, piga nyerere na wakata kama reza, na walambisha loro kwangwaru, nani na tereza, na wapiga kiswahili na kichina kingereza, nimewashika wananipenda na waweka kwa gereza, na wamaga na waua na wazika na jeneza. Kimada dan mada kama jicho zimenyanya, ice tomato kama jicho zimenyanya, ice tomato kama jicho zimenyanya, ice tomato kama jicho zimenyanya. Kanipo tembo mavela migombero, nipate mada kama maka mokoro, na kakein na kachain tu minyoro, kama china china lungu lala jina, vina sina sina vina vya kichina, mini dume sina umama kama tina. Sina chuki, sina wivu na vitina. I'm so sick na sioni nikipona. Don't tell my mama banya madada mi wadona. Banya mambichwa mi uzichoma. Don't tell my mama weka full stop ongeza koma. Don't tell my mama mi ukata iko kimada dan mada kama jicho zimenyanya. Ice tomato kama jicho zimenyanya. Ice tomato kama jicho zimenyanya. Ice tomato kama jicho zimenyanya. Don't tell my mama benye mi uwaka benye mamada mi uwakata benye mamoshi mi uzivuta benye magredi ni matuta benye napenda nono nono za mafuta. Don't tell my mama kijana chacha ni kama ndimu kata tasha sema shasha sema sumu mina madada ni kama pacha wakisumu na wapanda kamzuka na mastimu nisha wapiga ni kama simu kicha inapanda na shikwa na wazimu. Don't tell my mama mi ukata iko kimada dan mada kama jicho zimenyanya. Ice tomato kama jicho zimenyanya. Ice tomato kama jicho zimenyanya. Don't tell my mama mi ukata iko kimada dan mada kama jicho zimenyanya. Ice tomato kama jicho zimenyanya. Ice tomato kama jicho zimenyanya. Ice tomato kama jicho zimenyanya.